Oh, 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 oh. Ana iko ndi kona, anka ndi usa ndi pondeka, kulibe wina omukonda. Osa kari sana mbesa kuwa wa moyo wanga. Iwe so huku wera nkumatiti kare tonse. Kori suza ndirisa mchikondi. Kori sinza kala neka polo. Kori huku fomeleza. Kukazi kisa ntima wanga mahalo. Usaza ndirise ine. Usaza ndiwale baby. Usaza ndiwale ine. Usaza ndiwale, usaza ndiwale baby. Usazandiwale, baby. Usazandiwale, usazandiwale, baby. Ukufomereza, kukalandine mpaka kare. Ukusainira, kuzafandine nditu. Zirikozo koma mchikondi, zirikozo koma mchikondi. Ingo seka kutumvula ikagwa kuchuluka zolila lila. Kukala ndiwe ndinafumeleza. Siningaza kusie. Na uchite chimozi mozi, chimozi mozi. Usazandi wale. Usazandi wale baby. Usazandi wale inye. Usazandi wale, usazandi wale baby. Usazandi wale, usazandi wale baby.
Usazandiwale, baby.